halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25.31 meterband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca bisha Diseembarna waa 7 sanadka 2016 idaacadda Saaka caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamacii, anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
By the time I took office, the United States had been at war for 7 years. For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization or some radical.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Obama oo jeedinayay khudbadiisii ugu dambeysay ee amaanka qaranka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah xafiiska senator Amy Klobuchar oo lagu soo doortay Minnesota oo kala hadlaya hay'adaha dawliga ah ee gargaarka ee dalkan Mareykanka abaaraha laga soo sheegayo Soomaaliya iyo sida ay wax uga qaban lahaayeen.
Dalka Congo oo ka socda dadaal xal loogu raadinayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo mucaaradka.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan sarifkii iyo asxaabta suuqyada iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Shirkadda weyn ee warbaahinta ee reer Japan Softbank ayaa qorsheynaysa inay Mareykanka ku maalgashato dhaqaale gaaraya $50 bilyan oo doolarka Mareykanka. Maalgashigan ayaa shaqo u abuurayo dad gaaraya 50,000 oo shacabka Mareykanka ah. Maalgashigan waxaa shaaciyey madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo xilligaas ku sugnaa daartiisa New York ee Donald Trump Towers aan idhaahde, isaga oo uu garab taagan yahay madaxa ugu sarreeya ee shirkadda Softbank Group Masayoshi Son oo uu warbaahinta la wadaagay xogtan. Hase ahaatee, Masayoshi Son ma uusan faahfaahin maalgashigan ay shirkadiisu samaynayso. Isaga oo warbaahinta la hadlayana waxa uu kor u qaaday oo uu kaamiradaha uu la wadaagay tiro la mid ah midii uu Donald Trump sheegay in ay shirkadiisu maalgashanayso, balse wax intaas dheer oo uu ku sii daray waxa ay ahayd in maalgashigan uu qaadan doono muddo 4 sannadood ah. Xalayna isaga oo ku sugan oo la hadlayo dadka North Carolina, ayuu Trump waxa uu shaaciyey inuu wasiirka difaaca u magacaabay General Howlgab ah oo magiciisa la yiraahdo James Mattis oo lagu naanayso Mad Dog ama eygii waalna.
Dadka dusha kala socda arrimaha Siriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Siriya oo ay la socdaan kuwa Ruushanka ay soo dhex galeen oo ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada Aleppo ee qadiimiga ah, taasoo dhabarjabis ku ah ciidamada mucaaradka ee gacanta ku haya bariga magaalada oo hadda ku dhow inay gacantooda ka baxdo. Cadeymo dheere ah in la helo ayaa adkeyd shalay galinkii dambe, lamana oga inta ay ciidamada dowladda qabsadeen, balse kooxaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigoodu u yahay Britain waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan dhowr xaafadood oo ku yaala qaybta qadiimiga ee magaalada Aleppo oo ay ka mid tahay magaalada Al-Shar oo ahay taliskii ciidamada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka. Ciidamada mucaaradka ayaa doonaya inay xilka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad, waxaana gacanta ay ku hayeen dhanka bari ee magaalada Aleppo oo hoy u ahayd 2,000 oo rayida tan iyo sanadkii 2012. Qaybo ka mid ah xaafadaha qadiimiga ee Aleppo ayaa hay'adda qaramada midoobe ee UNESCO waxay u aqoonsatay mid taariikhiya oo dhaxalgal ah 30 sano ka hor, waxaana magaaladaasi ku burburtay dagaalada halkaasi ka socda, iyadoo ay adag tahay magaaladaasi in hadda loo aqoonsado in ay tahay magaaladii qadiimka ahayd.
Arrizuba dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Xafiiska senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu degtay ayaa sheegay inay soo gaadhay baaqa ka imaanaya Soomaaliya oo ku saabsan abaaraha ku dhuftay deegaano ka mid ah Soomaaliya. Siyaad Maxamed Cali oo ka mid ah guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota, isla markaasna ka tirsan la taliyayaasha senator Klobuchar oo ahaatan ku sugan magaalada Washington, ayaa sheegay in xafiiskoodu uu kala hadlayo hay-adaha dowliga ee Mareykanka ee ay ka mid tahay hay-adda kaalmada dibadda ee USAID sidii dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Siyaad Maxamed Cali waxa uu nagu soo booqday studio VOA ee Washington. Harun Macruuf ayaa ugu horeyn weydiiyey shaqada xafiiskooda ee abaarahan.
Runtii saad ogtahay gobolka laga soo doorto senior senator Amy Klobuchar waa gobolka Minnesota. Aniguna waxaan ka mid ahay shaqaalaha senator Amy Klobuchar. Taas waxay sahlaysaa in xog si dhaqso ah looga helo dalka Soomaaliya. Walaba anagu maaragtay adduunka meel kasta maaragtay tixgelin u hayna. Haddana arrintaas aad bay u sii fududeynaysaa. Waxaa waqtigan xusid mudan inay ka jiraan waddankeena abaaro ba'an ay ka jiraan, khaasatan gobolka Sanaag, gobolka Togdheer iyo gobolka Sool ha ugu sii darnaadaane oo muddo fara badan aan roob ka di'in. Xoolo aad u fara badan baa maaragtay dhintay. Naftii dadkuna waxay ku jirtaa khatar haddii aan arrintaas gurmad degdega laga helin oo aan la helin gurmad caalamiya.
Marka intaanan gurmadka gaarin, xafiiskiina see wax ku soo gaadheen dhibaatadu intee bay leegtahay abaarta deegaanada?
Runtii dad fara badan baan la kulannay. Abaartu waa aad bay u baahsan tahay. Xoolo aad fara badan baa dhintay. Dadkii waxay u saaran yihiin qarka maaragtay macluul bay u saaran yihiin, sidaan ku sheegay, khaasatan gobolka Sanaag, Togdheer iyo Sool. Marka arrintaas waa muhiim inaan wixii aan ka qaban karno aan ka qabanno. Waxay ii suurta gashay inaan la kulmo madax sarsaro ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda caalamiga Maraykanka u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada iyo caawimada ee USAID la yahdo, waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka. Muhiimadeeduna waxay inaan maaragtay arrintaas xoojiyo in ay u baahan tahay Soomaaliya in loo gurmado, caawimo degdega lala gaaro, in aanay dhicin tii dhacday 2011-kii. Abaar xun baa dhacday, waad ogeydeen, nafiyo maal iyo dad badan ay ku leedeen. Markaa si tii oo kale looga hortago waa muhiim in maaragtay arrintaa la dardargeliyo, waana muhiim in madaxda Soomaaliyeed iyaguna ay xil iska saaraan maaragtay si xilkasnimo ah arrintan u jaanootii oo dadkooda maaragtay ugu diirnaxaan siyaanna arrintaas muhiimadda koowaad.
Waa gartay marka arrintan dowladda Maraykanka iyo xubnahaada aragtay gaar ahaan maxaa doonaysaa inay qabtaan ay qaban karaan?
Runtii waa muhiim in arrintan sidii loo wajahay arrintii abaartii 2011-kii oo kale, dareenkeedii oo kale lala yimaado, caawimo bini-aadnimo in loo fidiyo dhulka abaartu ka jirto waa muhiim oo degdeg ah. Mas-uuliyad baa inaga saaran dhammaanteen, waa waajib weeye caalamiya in maqtiyada musiibooyinka noocaas oo kale jiraan laysu gurmado. Dowladda Maraykankuna waxay ka tahay maaragtay markasta waxay ka ciyaartaa door aad iyo aada muhiim u ah dhulka dhibaatooyinku ka dhacaan, duruufaha abaaraha iyo macaluulu ka jiraan, caawimo badanna intaa way geysaa. Marka arrinteedu waxay xoogga saaraysaa inaan maaragtay dareenka xoojiyo, inaan codsado in maaragtay dadka loo gurmado sida ugu dhaqsaha badan loo gurmado.
Waa gartay marka xafiiska senator Amy Klobuchar adiga aad ka tirsan tahay, abaarahan oo kale dhibaatooyinkan oo kale markay ka dhacaan Soomaaliya, yaa idiin soo sheega? Midda kale ma hawl kamida senatorka shaqadeeda hawl kamida miya in arrimahaas oo kale wax laga qabto wadanka, mise adiga maadaama nin Soomaaliya tahay la shaqaynaya tahay ayaad rabtaa dareenka dadka caalamka iyo dadka Maraykanka kusoo jeedisa dhibaatada wadankiiga tahay?
Way jirtaa arrintaas inaan qof Soomaali ahay oo dadkaygii iyo dalkaygii markasta aan u ahay anigu cod u ahay, laakiin waa waxa weeye waa habdhaqan dowladeed oo xagga Maraykanka ah inay meel kasta oo dhibaato ka jirto ay u gurmadaan marka dhib jiro. Hadda ka horna sanadkii 2011-kii saas oo kale baan xafiis ahaan anagu waxaanu ka ciyaarnay door aad iyo aada u weyn, oo xitaa waxaa xusid mudan in aanu senator Amy Klobuchar iyo aniga iyo gabadheeda qoyskeeda xubnaha ah inaanu xitaa raashinkii loo diray Soomaaliya inaanu gacmaha iyaga qaar ka mida aanu kaga cabaynay ama kaga xidhxidhnay. Marka waxaanu waqtiyo fara badan kala hadlanay wasaaradda arrimaha dibadda waqtigaas in xoogga la saaro sidii loogu gurman lahaa. Marka markasta oo dhib ka jiro Soomaaliya waanu u gurmanaa, waanu jecelnahay wax ka qabanno runtii. Waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in gobolka Minnesota ay ku nool yihiin dad Soomaaliya oo ku dhow 100,000 oo Amerikana, oo iyaguna muhiimadooda leh qayb libaaxda ka qaata siday ugu gurmadaan abaaraha ka jira waddankeeni. Muddo saa u fog kama soo wareegin markii hadda aanu abaaraha iyagana saasoo kale ugu gurmanaynay abaarihii ka dhacay Gabiley iyo Awdal, gobolka Awdal ka dhacay, oo maaragtay iyo ugu dhowd runtii ahaa kuwa aad iyo aad u baahay. Marka waa dadka iyagii waa u diirnaxaynaa, dee mas-uuliyad ahaana indhaha kama qarsan karno, wixii aanu qaban karno inaanu qabanno, meeshii ku habboon tahayna aanu gaarsiino. Laakiin Haaruun, waxaa xusid mudan, annagu dal Ameerikaan aanu nahay, dowladdayda Maraykankuna waa tan, way noo sahlan tahay inaanu wixaanu rabno u sheegno, oo markaa aanu maaratay weliba kula xisaabtano inaanu maaratay wax qabad mooda qabta. Laakiin waxaan is leeyahay habacsanaan badan baa ka jirta gudaha dalka, oo runtii aan moodo waqtiyada qaar inaan aadba loogu baraarugsanayn ama maaratay marka haddii aan hadda la degdegin loo gurman dadka dhib ku haysto, waxaan ka baqayaa inay ka dhacdo diba abaartii baanayd ee ka dhacday gobollada Baay iyo Bakool. Marka dareen weyn baa jira oo arrin u baahan degdeg, dadku haraad baa suurtagal inay u dhammaadaan.
Kaasina waxa uu ahaa Siyaad Maxamuud Cali oo la taliya xafiiska senator Amy Klobuchar oo u waramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaybo ka mid ah wareysigii aad goor dhegeysateen ee Siyaad Maxamuud Cali oo uu kaga hadlayay xaaladda waxbarashada ee gobolka Minnesota aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda. Markana madaxweyne Obama iyo khudbadiisii ammaanka qaranka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay ee ammaanka qaranka. Madaxweynaha waxa uu sheegay in dhanka ammaanka waxyaabaha ay Mareykanku ka qabteen ay ka mid tahay howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya oo ay gacan ka geystaan iyo ammaanka kale ee dalal dhowr ah. Waxa kale oo uu sheegay in muslimiinta la faquuqay in ay keeni karto cawaaqib aan wanaagsanayn. Warbixinta waxaa ku eegaya khudbadii madaxweynaha
madaxweynaha xilliga kasii dhammaanaya ee Maraykanka Barack Obama ayaa khudbada daarana uu ku saabsan amniga qaranka u jeediyay dadweynaha Maraykanka iyo siyaasiyiintaba.
By the time I took office, the United States had been at war for 7 years. For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization
markii aan xilka la wareegay dalkan Maraykanku waxa uu dagaal ku jiray muddo 7 sano ah. 8 sano ee aan talada hayeyna ma aysan jirin maalin keliya oo aysan ururada argagixisada ama shakhsiyaadka xagjirka ah aysan qorsheynaynin inay dilaan dad Maraykan ah. 20 January waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey oo Maraykan ah oo 8 sano oo uu talinayeyba dagaal ku jiray. Barasare Jibriil Cali Aw Maxamuud oo maadada culunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa ugu horreyn sharxayo khudbadan dardaaranka waxa ulajeedkeedu uu yahay.
Walaal, waad mahadsan tahay jaamacadiga iyo v o a daba. Waxaa madaxweyne Obama uu jeediyay khudbad tii ugu dambeysay ah oo national security-ga iyo arrimaha amniga uu diiradda ku saaray. Wuxuu ka jeediyey gobolka Florida ee xarun ciidanka cirku ku leeyahay. Khudbadaas wuxuu uga hadlayay inteeda badan dagaalka argagixisada ee dalka Maraykanku uu ku jiray muddadii ilaa iyo 2001 markii uu dhacay weerarkii New York. Wuxuu sheegay madaxweyne Obama inuu yahay madaxweynaha madaxweyneyaasha Maraykanka soo mara kii muddada ugu dheer dagaalka ku jiray, oo 8 sano uu joogayba uu dagaal ku jiray oo aysan soo marin maalin argagixisadu aanay isku dayin inay dalka Maraykanka dhib ka geysato ama dad Maraykanka dhib u geysato. Marka wuxuu diiradda saarayay sideeba aan dagaalkaas u waajahnay, wuxuu difaacayay waxyaabihii uu qabtay, wuxuu ku faanay Al-Qaacida oo dhibtaas ka dambeysay inuu baabi'iyey, inuu Osama bin Laden dilay. Wuxuu sheegay in kharashkii iyo howlihii Maraykanka uga bixi jiray dagaalka uu yaraaday, dhibaatadii iyo dhimashadii ciidanka Maraykanka soo gaari jirtana ay yaraatay. Faafitaanka Al-Qaacida iyo argagixisadana inkastoo ay faaftay oo wadamo badan ay gaartay, haddana ay sidii hore si ka badan u xakameeyeen ayuu ku faanay madaxweynuhu. Marka wuxuu dardaaran badan siiyey maamulka soo socda inay howlihii sii wadaan oo aanay daadin howlahaas iyaga ah oo ay ka shaqeeyaan hor u socodsiintooda.
cabdiraxmaan axmed oobsiye waa aqoonyahan soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada chicago waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maraykanka isaga oo ka warramayo qaybta dardaarankan ee qusaysay muslimiinta maraykanka iyo weliba soomaalida waxa uu yidhi
madaxweynuhu laba arrimood bay ku saabsaneed khudbadiisa number one dhaadashada uu dhaadanayo ee wixii maamulkiisa uu qabtay uu dhaadanayay uu muujiyey waxaa kula muujiyey in aanay dadka maraykanku ama soomaaliya ha ahaato ama muslimiinba ahaatee inaanay istaahilin iyo caalamka kaleba inaanay istaahilin in dagaalka laga dhigo dagaal argagixiso in laga dhigo dagaal diineed taasi markaa waxa ay muujinaysaa oo ay keenaysaa waxay ku neefsadaan dadka muslimiinta ah oo baryahan dambaba warwar ka qabay doorashadu intii ay socotay madaxweynaha cusub iyo istraatiijiyadiisa la dagaalanka argagixisada qaabkii uu u soo jeedinayay istraatiijiyadii uu soo jeedinayay ayuu madaxweynuhu waxaad moodaa inuu dardaaran ka warinayay oo maraykanka dardaaran siinayay oo uu leeyahay dadka muslimiinta ah waa in si sharaf ah oo qiimo leh loola dhaqmaa waxaa kaloo madaxweynuhu muujiyey in aanay xal keenaynin in lala dagaalamo diin lala dagaalamo ama dad gaara lala dagaalamo
dardaaranka madaxweynaha maraykanka ee obama kama marnayn inuu difaaco siyaasadihiisii la dagaalanka argagixisada isaga oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi
there's been a debate about ISIL that's focused on whether a continued US troop presence in Iraq back in 2011 could have stopped the threat of ISIL from growing and as a practical matter this was not an option By 2011, Iraqis wanted our military presence to end, and they were unwilling to sign a new status of forces agreement to protect our...
Dood ayaa ka dhalatay ISIL, oo ku saabsan haddii ciidamada Maraykanku ay Iraq sii joogi lahaayeen in ay ka hortegi lahayd ISIL oo sii xoogaysato. Dhab ahaantiina, arrintaas suurtagal ma ahaateen. 2011-kii, Iraqiyiintu waxa ay dalbanayeen in aan soo gabagabeyno joogista ciidamada Maraykanka ee Iraq. mana aysan doonayn inay saxiixaan heshiis ka hortegayo in ciidamadayada aan la maxkamadayn haddii ay isku dayaan inay isdifaacaan iyaga oo ciraaq ku sugan sidoo kalena kama aysan hortegi lahayn awoodaha suurtageliyey inay ISIL xoogaysato sida dowladda ciraaq oo ku mashquulsanayd qorshe ay ku kala qaybinayso dadkeeda kalitaliska siiriya oo isticmaalayay dhaqamo arxandarro ah iyo baraha bulshada oo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee soo xerigelinta caalamka ee argagixisada iyo weliba ciidanka ciraaq oo kala daadsanaa ugu dambayntiina lagu dulmaray magaalada mowsal haddaba khudbaddan dardaaranka ee dheereed ee lagula hadlayay shacabka maraykanka iyo siyaasiyiintaba kama aysan marnayn arrimo qusaya soomaalida waa kan barasar jibriil cali ow maxamuud oo ka hadlayo arrimaha sida tooska ah u qusayay soomaalida ee khudbaddaasi ku jiray
runtii wuxuu sheegay dowladda maraykanka dagaalka ay ku jirto inuu isku koobnayn bariga dhexe iyo afghanistan keliya wuxuu sheegay waqooyiga africa meelo badan oo kamid a sida libiya in maaragtay dagaalka uu ka jiro wuxuu sheegay yeman uu soo qaaday wuxuu soo qaaday maali in dowladda maraykanku ay gacan ka geysatay in maaragtay dowladda francisco ay ka kiciso nimankii qabsaday wuxuu sheegay soomaaliya in amisom iyo ciidamada afrikaanka oo jooga ay taageero iyo talo labadaba u fidiyaan si loo yareeyo argagixisadu inay bariga africa ku faafto oo al-shabaabku ay maaragtay qabsadaan dhulkaas oo dhan oo dhibaato geystaan wuxuu kaloo sheegay oo uu mar kale soo qaaday isagoo arrin ka duwan arrintaas ka hadlaya in aysan ahayn in la jirdilo oo xabsiga guantanamo la geeyo dadka argagixisada lagu tuhmayo wuxuu sheegay inay shaqaynayso in dadka inta la keeno maraykan cadaaladda la horgeeyo maxkamada la saaro isagoo tusaale usoo qaatay nin soomaaliya oo la yidhaahda axmed cabdulqaadir warsare oo 2011-kii laga soo qabtay soomaaliya
dardaaranka madaxweynaha obama ee amniga qaranka waxa uu ku socday guud ahaan shacabka maraykanka balse kama maqnayn in uu la hadlayo lana dardaarmayo madaxweynaha la doortay ee donald trump iyo dirkiisaba
warbixintaasina jaamac buulo jaamac ayaa nala socodsiinayay
dhegeystayaal mar kale dowladda maraykanka ayaa ku tirtirsiineysa madaxweynaha jamhuuriyadda congo joseph kabila iyo mucaaradkiisa inay gaaraan heshiis ka hor inta aysan dhammaan waqtiga xilliga uu haynayo madaxweynaha kabila ee ku eg 19 bishan december balse waqtigaas ayaa si dhaqso ah usii soconaya Tom Brielli ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u magacowday wadamada harooyinka waaweyn ayaa hadda ku sugan Kinshasa caasimadda Congo waxaana uu la hadlay wariyaha VOA-da ee William Close oo warbixintan inoo soo diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa
December 19-keeda waa marka ay dhamaaneyso muddada uu xilka haynaya madaxweyne Joseph Kabila 5 sano ee labaad dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa ka walaacsan soo dhawaan shiiha maalintaas doorashooyinka ayaa la filayay in sanadkan la qabto balse lama soo diyaarin Kabila hadda waxa uu qorsheynayaa inuu xafiiska sii joogo ilaa iyo 2018 markaasoo la filayay in doorasho la qabto mucaaradka ugu weyn waddankaasi oo loo yaqaan resemblement ayaa u arka madaxweynaha inuu sii dheereysanayo muddada iyadoo dastuurka dalkaasina uusan u ogolayn mar saddexaad waxaana ay kooxdani doonayaan inuu xukunka ka dego marka waqtigiisu dhammaado 19-ka bishan islamarkaana uu ku dhawaaqo doorasho sanadka 2017 wax isku raacis la-aanta dhinacyada ayaa dadka arrimaha dalkaasi la socdaahi waxay ka cabsi qabaan inay soo noqdaan rabshadihii bishii Sebteembar dhacay ee ka dhashay bannaanbaxyada xisbiga resemblement qaramada midoobay waxay sheegteen rabshadahaasi ay ku dhinteen oo ay ciidamada ammaanku dileen in ka badan 50 qof muddo 2 cisho gudahood ah dowladda Maraykanka iyo beesha caalamkuba waxay hadda taageerayaan kaniisadda katoliga ee loo yaqaano Sanko oo ka shaqeynaysa sidii heshiis loo gaari lahaa Tom Pariello ergega gaarka ee Maraykanka u qaabilsan wadamada Afrika ee harooyinka waaweyn ayaa kula kulmay magaalada Kinshasa madaxweyne Kabila iyo mucaaradka kalaba wuxuuna VOA-da u sheegay
Our most urgent message is the absolute importance of full cooperation with the Senko process run by the Catholic bishops to try to organize
waa muhiimadda dhabta ah ee wada shaqeyn buuxda oo laga gaaro hanaanka isfahamka ee ka shaqeynaysa kaniisadda Sanko oo ay wadaan baadhiriyaasha Katoliga ah kuwaasoo doonaya in la gaaro isfaham ballaaran oo dhexmara siyaasiyiinta taladu ay ka go'do sidii hore loogu sii wadi lahaa inkastoo aynu joogno daqiiqadihii ugu dambeeyay haddana wali waqti ayaa saacadaha ka sii haray oo ay dhinacyadu iskugu iman karaan Toddobaadkii hore waxay u muuqatay in dadaalka kaniisadaha uu guuldareystay kadib markii isbahaysiga siyaasadda ee madaxweyne Kabila ay ka baxeen wada xaajoodka balse toddobaadkan madaxweynuhu wuxuu xaqiijiyay inuu hanaankaasi taageerayo mar kale.
It was unfortunate that key members of the majority declared it dead. Perhaps fittingly for the bishops it was resurrected
waxay ahayd nasiib darro in xubnaha muhiimka ee xisbiga madaxweynaha ay sheegaan in heshiisku dhintay balse baadhiriyaasha ayaa dib u badbaadiyay maalintii xigtayna innaga ayaa taageernay marka waxaanu isleenahay qayb ahaan waxaanu taageerinaa si aaminsanaan ah waxaana sii wadi doonaa inaan hanaankan sii taageerno 19-ka December innagoo rajaynayna in xal la wada gaari doono muddadaas Pariello ayaa sheegay in xaaladda aysan ahayn in ay gaarto meel sidan qatar u ah isagoo xusay in labada dhinacba ay aad qayb ku leeyihiin.
We've also been very clear publicly and privately with President Kabila that a statement 18 months ago, 12 months ago or 6 months ago
waxaan si aad u cad oo muuqata iyo si gaar ahba aanu ula qabnay hadalladii iyo qoraalladii madaxweynaha ee 18 bilood ka hor ama 12 bilood ka hor ama 6 bilood ka hor taasoo caddaynaysa in dastuurka dalku yahay mid wax dhisaya dejinayana xiisadaha abuurayana wada hadal horaantii toddobaadkan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Congo ayaa ka diga suuragalnimada xiisado waaweyn oo siyaasadeed oo rabshado wata oo dalkaasi ka qarxa 19-ka December Pariello oo arrintaasi ka duur xulayana waxa uu sheegay oo uu tusaale u soo qaatay in markii ay rabshaduhu ka dhaceen Burundi ay Washington cunaqabateen ku soo rogtay shakhsiyaad ka tirsan dowladda iyo mucaaradkaba.
Warbixintii wariyaha VOA-da William Close, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay.
Markana dhigistaal ku soo dhawaada xubintii sarifka saacadda suuqyada Nairobi waxaa nooga soo dirtay wariyaha Maryan. Mahmoud Barre Maryan Qalanjo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka maraykanka 107 senti ayuu ku gadanayay 116 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound-na 103.28 senti ayuu ku gadanayay 103.76 sentina waa isaga sii gadayay halka lacagta euro-na 111 ayuu ku gadanayay 111.17 sentina oo isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta kanadana 78.24 senti ayuu ku gadanayay 78.47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 27.56 senti ayuu ku gadanayay 27.32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 6.92 senti ayuu ku gadanayay 7.77 senti ayuuna isaga sii gadayay intaas hadii aan ku dhaafno qaabka lacagaha uu kala bedelanayay bangiga dhexe ee Kenya hadii aan markan eegno macaashada iyo qotol daruurigana sokorta mumias kontonka KG 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 25 kg na 3200 ayaa la siisanayay nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay Amir Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida Fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilin ka Kenya ah aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku iimaanin ayaa wali la iibinayaa nida kartoonkeeda 12700 shilin ka Kenya nooca aan karna kartoonku waa 12800 kartoonka Nurana waa 8700 kartoonka Hilaalna waa 8000 halka kartoonka aanaha Hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo inta hayno joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkaga la socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono todobaadka dambe hadii Alla idmo Ramadaan Kariim nabadgelyo
kamaan ee sahra ahmed jaamac iyo heesi sidan ku ilaawaa waxay gabagabowteed cadeeyay arurnimo inta aan markada hawada ku kulmi doono kooda iyo barka dhurnimo waa jaamac iyo falastiino idinna nabadgelyo.